ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
altinere nayyi lewru octobre jeenayyi yamde ƴaɓɓirima silimaji capanɗe silimaji sappo e joyyi noon mbiyeteno acca haqqe saabi de wattu joni o du wakkande mbowɗen fuɗɗude journée ɗe nde ɗum ƴaɓɓiri ko yaata silimaji tati soldat sien hippoɓe kufunaji boulo boulaji ɓe noddirta casque blé ɗi goto heddiki ley hen nayon woɓɓe kasena barmi caggal ko mobile mabɓe yaɓɓi bombore le nokku noddirte tase litti ɗum ley saha leydi ndi jababuji bakka ɗum yalti aljumar ƴaɓɓinode ley leydi meɗen ndi fedde nde noddirta ayem sagon tonde sukaɓe janggoɓe ley leydi ndi kollitidane bemba sanne saabi de sukaɓe heɓe bakka ila 2019 fa hande keeɓa wadde examen ngaji muɗum hen ñalawma hande nayyi lewru octobre woni ñalawma keeƴanaɗo yimɓele wumɓe ɗum woni ɓe jeetali adnaru ndu fo wattu joni o kamɓe janggoɓe nokku noddirta isia wumɓe wonɓe ley leydi meɗen nde ɓe jogui tiɗallaji mawɗi noon ɓe kollitiri wiide ɗiwon noon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo berte hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kippoɓe kufunaji boulo boulaji ɗi goto heddiki ley hen hollitinde wiide ɗum woni nayon woɓɓe du barmi ley hen caggal ko mobile mabɓe yaɓɓi bombore le nokku noddirta teselitti iɗum ley saha leydi meɗen ndi noon ministrement hollitiri wiide le on ɗo wattu furdu fa hannden hono ko nayiri banggal bonandaji ɗum yara e caggal ley laamu gawo o noon ɓe kollitiri wiide Ousmane Niali Boudi
eyo ɗum hejjande o ni nabbido bombore urande ɗum waɗi tesalit on nokku gonɗo ley saha leydi meɗen ndi wonno ko hoorejo ministrement holliti e twitter o kasara neɗɗo goto helde ke hen himɓe hewɓe mbarmi yogaɓe annawni sanne masiba o ana miccintina ko metti ko hollitata wiide hippitoɓe meɗen kufnaji boulo boulaji ɓe ana goni e farrati ana dokkadu koye muɓɓen fa jaam heeɓe ley mali ɗum yo haala fa hannden hoorejo oni gonɗo ley mali kanko Algasim Wan o hokki taƴaral wiide du fa hannden o bonanda ɓeydan tan ɓeydude daranade ministrement fa baade mali e ɓiɓɓe leydi ndi yallah jaam e deƴƴere ana heeɓe fa hannden ley saha leydi meɗen ndi asawere ƴaɓɓene nde to gawo to yimɓe joom en kaɓoto ɓe annda goni pelli gorko goto gonnoɗo ley mobile leydi yande aljanna bandia pellaɗo naɓama ko yawi suudu dogotoro gendi ndi ley o ñalawma goto to gawo to yimɓe joyo jogui ɓe kaɓore ɗe kippeke juulajo goto ley deyande juula bugu yippiɓen ɓe naɓi kalsi tedduɗo kañe coffre makko for mejintinde wiide o rafindenago goto wodi ley wuddu leydi meɗen ndi du to seguto yimɓe guelle yoga gonɗe ley o cercle jabali e masina ana gondi e yoppude nokkuji muɓɓen saabi kulɓenaji jaddinkoɓe ley ɓaleri leydi ndi du militaire e mali joyon morsinama yonkiji muɓɓen caggal ko kerta dow lawol kay bamako yontere ƴaɓɓina nde
onon yimɓe wonɓe gawo kañe tatteji ɗi fo ley mali fo e manggal muɗum gartunon koye moɗon hakkille yo lanɗo ren honno leydi ndi wurrino fedde nde ɓe noddirta ɓoccade hollitiwide ɓamde lewru janvier yettade lewru septembre ndu hitande 2020 yimɓele civil e mbaraɓe ley keeri tati leyɗele ɗe ɗum woni eɓe jafa e yimɓele temeɗe jeego e capanɗe joyon keerol hakkunde mali burkina faso fa nefa jara nokku noddirte niger le majjunduɓe mbi yimɓele hewɓe kañe joppi nokkule muɗum e hewɓe dande jogui tiɗallaji kono ayiri banggal wayde ñamde fa haare le oɗo nokku fa ɗiɗo tiɗallaji nayiriɗi banggal wayde ndenago heɓene jogal le nokku o kanko noddirteɗo Boubacar Salif Traoré laamiɗo fedde neɓe noddirta cabine ɗum woni afrique globe o holli tiwide wattu joni o laamu o fa hande ƴeewal hono hani waylitirde ɓalal muɗum kala neɗɗo fo gonɗo le leydi ndi totta haqqille muɗum no wayde ndenago wori le nokku o ɗati kanɗi nangguede ñalawma hande o ɗum e tawede furdu o wi laamu o sa ƴeyino ɗum worrino honno hani haɓirde e guɓe gonɗe ton ɗe ɗum wawayade caggal civil en wonɓe ton kamɓe fabirade laamu o kono ayiri banggal kabaruji keɗɗe makko mo sifi dow hen do fojitago Ali Cissé
le wakkati jon o ka sa yehi yimɓelan suppe ana ware saabi ɓe cikkitama wiide wonko ɓe martini kumpa maani na maani woɓɓe du ana wawi warede saabi wonko ɓe gaɗi yimɓe ko welay ɗum en eɗum wawi tawede saabi ñamandeji ɗum na du basiji gonɗi hakkunde mabɓe wajibi kinago gollidal tawe hakkunde soldat en ɓe fuu somi jiɓɓe heɓande ɗum dabere laamu leydi ndi a bala wala kañum ka bawɗi laamu leydi ndi to balligu jamande fawi gikke muɗum yalla ana martina ɗum kumpa yalla du ana fabiro ɗum kanki gollirɗi golle o nokkule fa heewi hani waɗede tafon somi jiɓɓe heɓande ɗum jogolal
ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓdirdo beme amen ande ɗe ɗum do page facebook kañe compte twitter studio tamani jababuji bakkalori ya ɗum woni session 2021 ɗi jalti ɗiɗo jababuji hollitani ley temedere fo sukaɓe pasuɓe ɗum ɓadi sukaɓe capanɗe nayo noon ɓe kollitiri wiide fedde ayem nde wii tiɗallaji mawɗi aɗa gondi e matede kono ayiri banggal jande ley leydi ndi ɓe mbihi ɗum woni yoga heɓɓe bakka ila hitande 2019 fa hande keeɓa wadde examen ngaji muɗum en fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé Mamadou Samasiku
Bultisan, hebi baka o no febri jat. Bultisan.
So pasu be baki hey beka holiti wida ana welti. Wana non uwadani yimbele jango bele chud university ngajidi. Lesudu university science Bamako do FST. Oro suka debo jango ana holita mete mudun. Sabi murtereji ibi ngundi fewde mudun lesudu university ndu ana heba dubi di jong.
Me hebi bak le hitande 2019. Iwde 2019 warde 2021. Fajoni permera ane mingoni. Joni wun kumen kipitila de sesho ngaji.
Horobe fedde IMK holiti mette mudum fewde ko adadu yimbe la jango be university ngaydi ko hewi fa jabbiti kanye rafi tawrede kaaki gollirdi Burama Keita horojo fedde kumanine haybugol le bureau IM
meden jogi tidallaji kewdi dubi tati joni hebobe bak ngara tawa hebobe bak hibbe le class goto e fu be jangita den jogi duti allaji bangal kaake en kuuje jangirde sini le teme duran fu chapane na yon kibi bak tawene am fi ngaji ngala kanye sal ngaji le université ngaji di
hodo fu woni ko horebe chuudi jangirde le leedi ni wondi wadde fewde odo kabaru imma daraji di min gadi fami keba jaabu ni goldo landol ka fu wala ko laati
dun ko nayri bangal murtireji musse ngabe duyaamu wobbe mabbe puddi murtire muudo en balde jonyalaw ma hande yo gay jenginobe jande doddo wuro dun waran dun tawta hono jenginobe fedde nokku no detet en sip kanye dun ex flas le leedi meden di be fami gonde wadde murtireji mabbe alisisi
Dedo murtere balde joyi mo syndika en misel en janginobe dow wadi chagal ko jodagol so hala hakkun mabbe gouvernement o wala fu ko lati alkamsar bittine dewi kanko abdou malé secrétaire général syndika o e be jidi gouvernement leydi ni signina no yaweri beedari ko be kandi kasendu o hokka misel en janginobe tewtobe beedari joddi ko handi lewi horebe murtere balde joyi goddo waran jukude soni ko be tewtata ko hebaka so dum bettike comité syndika CNSU université kabala fuddi kanyindu murtere de kadimu andaka aljumare bittine lewi ibrahim touré secrétaire général tafon feddene ko be tawtida ko ana yobugol leer ngaji dibi jangini tagal er ngaji ko be kani janginde golleji dibi ngadi bilide imuji di kany ko nande mudum michin tinde tan wiide gollobe les souru yimbelle kambe hokkude entreprise ngaji golle le leedi ni fuddi murtere de kadimu do andaka ila nogay lewru septembre hitane 2021 lewi syndicat o dedo murtere sabi ko gouvernement o sali gollirde kaldal kawra chinangal hakku mom ila hitane 2019
en nayreto bangal honor kudde den gondi tidde le lumoji di fa hande do jippaki fe le lumoji bamako di kanya ko heddi le leedi meden di yoga sodo be kolli metti mudden sane kambe sotto wombe tombe dubbi mi wajib tan sina cuggu dunirde buite le leedi meden di Ali Cisse
le lumoji kewdi le gallure bamako de somotobe ana gondi hollitinde metti mubben wiide gure yogaaji ana gondi beedade cuggu bibbe le tawon ko cuggu montin asan e wi jamare de
wana tiw wana neba ko nande mudum fay hunde wala to ko cuggu mudum buyti kudde kecce de tan woni ko wawi sode arande tiw kilo mudum temede jeddi sefa nga hande teme jeego bud malhemere sefa budde be tan woni ko buyti e juure amen minen ka dum ka wana fay hunde
e wi julabe be e dugol cuggoji de yo sabe rafinde na gondo le leedi meden di kanye heewgol cuggoji doanye en
tamam babara sugol
te o ka cuggu buitike ko kulleji keddi di ka cuggu mudum an wondi beedade France neban wonay nay temede jeegon sefa wonno ga hande dum warte wonay nay temen nay litre neban temede didi bud noga sefa maro ka cuggu mudum beedaki ana wa wiyele jati dum beedi le nada dami be leedi ni wada ko wa fu yalla na buita cuggu di doan ma ci dala o fu sabe rafinde na gondo
ani la kan bani ha fayeta wede kanan ko be leedi bami dab yogaji haday fa handen cugu nyamreji buddi horsude ana gondi e beydade julabe be ana darta e lam o daro e darde mudon
o kebi famu yudum Ousmane Niali Boule kanko noddeten Ali Cisse wattu jonayi nayirta bangal nyaloma kedenado yimbe lo wumbe li adnaru ndu fudu yambinta hande le leedi ndi hono kambe jangobe do wumbe be janginte le leedi meden de be jogi tidalaji modi ko nayri bangal sobe tilikinobe kan hebirde golleji nombe kolitiri wiide kedde mo kanko noddeta hadi bare yo kanko lami be do wumbe wombe le leedi meden di ko si fi do hen
association komanido yimbe be njeta le leedi ndi golleji mudum fuddi yaade yaso gonga tiddalaji fa heewi kanatu be hakkune tiddalaji di ana janginde be mido jogi tiddalaji fa heewi bangal waytide dewte yimbe be jangata fa be keba jangude dum bande hitane 1973 wadde nyalamum goni hande o ayoti da ko fayni ko goto dewte resete le leedi malindi so tawatu dewtere baytane wada dewtere mo yimbe be njeta wawi jangude tawine mido kala hala jande mo fu waytide dewte de yimbe be jangata di wada yote di yimbe ben jiyata jangata di leji ndi fede imaf ne tan wawi wadde dum de nada lam leji malindi wada ko wawi fu yalla yimbe be jiyata le leji ndi ana heba janginede kanyu endu beda de dundu wada ko wawi yalla bedo yimbe ana heba ko golla le leji ndi so dun lati ke fu min keban habude nyaaga gol kanye miskinaku le leji malindi mangal mudu
dum won ko dayri bangal nyaaw coronavirus o kenyen be koliti wi yimbe le jeno nyaaw o yey mudde jaddom kanyen gon santanaabe an holitide hebe nyaaw o le leji meedin yimbe le wina sappo e njoyo e temedido e chapande jattom e jaddom santanaabe yimbe le wina sappo nayo e temet tato e noga e jaddom yimbe le heddibe le hembe yimbe le temet njoyo e chapande nayo e jeno yon e jaran kabaruji meden coronavirus do facci tan mumini sedebu
kolitama wide nogay e jeddi lowru septembre abindu nyaw coronavirus ana e neddo goto le region kidal yo neddo arando mo holita wide ana e mun e wike djabe chenana le region o be koliti wide dun jomu to mun ton saurete e wike djabe chenana lugagol ana wondi e waddede dartude yimbele be baddi mon tama region o ana jogi nokku saurugol nyaw covid-19 mohamed ag salim horejo comité de gestion sécurité kidal ana jabo dun le nduhejo acti covid baldo e bisimilay mon le majuna
goga jati won kolitado wiide nyaw covid-19 o yama mudu noga jiddi lewru septembre hitano 2021 nyawdo o naba ma sud dogotoro tagal ko fofango mako teddi o wadi wakati o lennado machinga ndukko jimbe hindu ana e mako dunke andan be kabaruji bilile nyaw covid-19 o ka holti wiide test covid wada e mako yewi tagal ko analyse ngaydi wada ko holitama wiide ge nyaw o ana e mako kabaru o ka wuruji yimbe be fu le region do latke sababu fe wutude adadu yimbe le jobe jewide hore mu en sud dogotoro yalla nuko ana jogi sud dogotoro kertanado sawrugol nyaw covid-19 on one centre mo fedde CICR ne dardino le hitane 2019 tagal ko nyaw on nangi aduna fu ma ila nyaw o hala mudum fuddi kolita ka wiide fay neddo goto wonto mo nangi kidallo dun sabisu centre o hala mudum ka ngutti halede mi wada noddango fewde gouvernement o kan e golidibe mudum gondube wadde imma daraji bangal challal walla me habude o do nyaw mawdo latade sababu imminde ciddala god
hetinen joni lamdi keddotobe men ngodo lamdi ko golidindo min yoroso neldimina yo dogotoro Aliou Coulibaly horejo sisiref yoroso jaboto dun
Tamasu neddo fesama yoni ko neddo seraji irontirdi hono bondugol masque e madunno toutingul
au contraire
wana non dum wordi so apikike ada hani jukkude wattude masque o teddina dabreji kolitaade honani wuditaade yimbe sabi pikka gongol kanyum tan wawa rende neddo yude nyaw
tiab ma dogotoro e faminde min do majjun haya keddotobe men e radio kany bembe ande kesse yo do timata kabaruji men do nyaw covid-19 tiab mon e hetinaade dun ngatono hakkile dun bajuji dogotoro en itabude dabareji chenan
Sijo Tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sakirabe nden yelo ne le reso ngaji meden diyam puddiran do gawodo be kollitiwide accident dum won kasara do aton dum wadi ton yimbele didon kanyen keddi le hen chapantato e didon kanyen godi parumbe le hen sappo be nawni ke sanne dum wadi nokku no docteur o gonzere le commune mudo wiama gel do mobel o gel sami do nokku mabbe no tete kaji wakkati dengel uno nanodi lumo nokku mabbe no tirton do gey non be kollitir puwite so fero wiama kanyen hosifa gomporto ne goto ndo worti odo ne de so mobel gel sami remote le odo no kono barmu be kay fanni li wattu jono suddo ko to wonto gawoto wotto nangiri en juddo kaddeten bete hande do kabaruji meden di min juuti on sanne hedade hejju jamen dido kabaruji fodo ba hebde do bmm ande to don ngade www.studio8.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no kono andir ono do e ser yewtre meden de an wodi wassalam